Yeah. Okay. Niko ganji madam siko ndogo na bando niko maji matei siko chonjo Bogi mbande metuli ya kushoto na kemba konkodika na chindi ya koshoto Sini Friday, Buddha ni Friday.
Nilibongesha kila mina kachoka makali ni ya mini unapendeza na mini Mini tizi kame flanu meni bamba Kaluta na nduta kushikwa na kandoto kapunani ni nani ativoni kojuu kama ndeke kuna ndeve teki hane matane Sinuke tuwe wani niko fiti na mademu meweza na venye na wateki wamepanda jigia meza kiwashe nikibani kimbicho kwa kicho
Niko ganji madam siko ndogo na bando niko maji matei siko chonjo Bogi mbande metuli ya kushoto na kemba konkodika na chindi ya koshoto Sini Friday, Buddha ni Friday.
Checking yosa mefika Buddha shanza kudondosa Jona kafiti figa sura mepiga mangoto Checking ya rufu fani na tufogodha Josha rosha bojongo juvenye kuna kunaku Seti na chocha vitu zina tunaku Mina jona taka kujojoni nini na naku Sini paka ili bleki basi kapugwa mavitu Ikatoka imechoka na sina vishenzi Mina jipenda Buddha misezi chapa Nina keja saba moja na ploti kama saba Na si kani dorare mina dimi ya kapo Janisikia kambi flani pali mini litoka
Niko ganji madam siko ndo Gona bando niko maji matei siko chonjo Bogi mbande metuli ya kushoto Na kemba konkodika na chindi ya koshoto Sini Friday, Buddha ni Friday.
Chocha na hakuna kuchoka Adibare na ichapa Shoka na hakuna kutoka Na ifinya kamkate Kate na kishada kiwake Kita chocha kufogodha dudu manting Kuthombodha kutekenya bonge banting Guzi kemba kutuguza niko lysis Kakifura ni mamunji piga bites Mbindo kila mjulu bang kama fe Ana nito Hitler jini mkili kama Dre Nguza thorax mwana mjulu bang
Niko ganji madam siko ndogo na bando niko maji matei siko chonjo Bogi mbande metuli ya kushoto na kemba konkodika na chindi ya koshoto Sini Friday, Buddha ni Friday.
Sini Friday, kaleka weekend feeling na ni payday Suna joker feeling tuko aire Vela mangale, shusha magalde Buruka highway, nikushuka na madam Kuta kitu kama jam kimati yangi kani mtam Kurombosa vitu fiam Niku fry steak na magalde Mjulio ni fun day udai we Uneza ka homo dishi mawe ku violate rules Zote mtu the highway Yo party Friday sato si hati Sunday
Niko ganji madam siko ndogo na bando niko maji matei siko chonjo Bogi mbande metuli ya kushoto na kemba konkodika na chindi ya koshoto Sini Friday, Buddha ni Friday.